gaza ngilibona uthando lunjena ungaqhabu manina anti kunga ngikanjena basemathandweni ungaqhabu manina anti kunga ngikanjena basemathandweni ungaqhabu Angiyazi ngilibona uthando lunjena ungaqhabu manina Angiyazi ngilibona uthando lunjena ungaqhabu manina Aze kwamlandiwe dale kwamlandiwe dale Aze kwamlandiwe
Wamlandiwe,
Wamlandiwe,